wesifazane. Kuhlale intombi eshelini zakhe. Ngithi umuntu wesifazane. Kuhlale intombi eshelini zakhe. Futhi uthi uyamlahla kanti uyamsisa. Lesela sesbonile athi ngiphumile kipite
elanje izinwele nenzipho ashintu kova ashintu stepu unyenyi elanje izinwele nenzipho ashintu kova ashintu stepu.
Let's go.